kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaa jalqabee amma sa'aatii 3:00 meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoo karaa saatelaayitiitiin tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenyaarraa gabaasaalee fi qophiilee torban darbe keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhageessisuudhaaf qindaa'anidha. Kan isin keessummeessu Andoof Qaaduu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu wajjiniin turaa isiniin jecha qophii keenya isa jalqabaatti darbina.
Waldaan Hakimoota Oromiyaa hongeen Booranaa mudate fayyaa uummataa gama hedduudhaan kan miidhe ta'uu isaa beeksisee jira. Dhiyeenya kana miseensonni waldichaa tajaajila fayyaa kennuudhaaf garasitti kan imalamne yommuu ta'u, baasii qarshii 200,000 oliitiin yaala fayyaa adda addaa namoota 600 ol kennuusaa Dr. Mul'ata Baqfannee Wayyeessaa miseensi garee Waldaa Hakimoota Oromiyaa VOA'tti himanii jiru. Galmoo Daawwittuu dabalata kana harkaa qaba.
Hongeen Booranatti mudate hawaasa gurnichaa gama fayyaanis hedduu hubeeraa jedha Waldaan Hakimoota Oromiyaa. Torbe darban kana miseensonni waldaa kanaa gara Booranaatti imaluudhaan qarqaarsa yaala fayyaa taasisu miseensi gumii ogeeyyii fayyaa achitti malee Dr. Mul'ata Baqfannee Wayyeessaa VOA'tti himanii jiran.
Hojii lamaaf deemne. Hojiin tokko dhukkuba maaltu jira karaa fayyaatiin walqabatee uummanni kun rakkoo maaltu jira bal'inni isaa ammami hojii gara fuulduratti hojjannuuf maal goona kan jiru galtee fudhachuuf deemne. Inni lammaffaan immoo ammatti hanqina jiruuf yaalii kenninanne qoricha gara qarshii 250,000 binnee fuunee deemne. Ogeessonni hakimoonni hakima waliigalaa hakima ispeeshaalistii daa'immanii ispeeshaalistii tajaajila ulfaa fi badameessaa walumaagalatti hakimoota 11 fi waajjirri fayyaa godina Booranaa immoo ogeessa fayyaa tokko nuu kennee ogeessota 12tu bobbaame.
Gareen ogeeyyii fayyaa kun aanutti fagoorra jiran keessaa aanaadhaas kan giddu galeessaarraa aanaa dirreetii fi dhiyeenyarraa immoo aanaa dubluqa adda baasanii buqqaatotaa fi jiraattotas gargaaruu dubbatu. Dr. Mul'ataan.
Aanaa dubluqitti qubattoota abbaa warraa 10,000 jira. Namoonni dhukkubsatanii kallattiin qoricha kennineef gara namoota 320ti. Namoonni kaan immoo keessattuu dhukkuboota buleeyyii yookiin qancaroo kiroonik diizizii jedhamu akkuma beekamu uummanni kun uummata faffaca'ee ture waan ta'eef aksasiin fayyaadhaa qabus baay'ee murtaa'aa waan tureef iddoo sanatti immoo na konfaayin ta'an sirriitti argachuuf carraa waan tureef gara hospitaalaa abaluutti illee kan rifarii barbaachisu achumattis qoricha akka jalqaban kan goosne fakkeenyaaf dhukkubsattuutii qoricha darbanii osoo hin baakan siibiilli argine akka qoricha jalqaban gooneerra guyyaa lammaffaa gara aanaadhaatti illee aanaan dhaafegaa akka hin jiree. Gahanii deemuuf kiilomeetira 440 dha fagaata. Achittis tajaajila yaalaa kennine warreen qoricha fakkeenyaaf kan akka dubartoota fa'aa daa'immaniif immoo qorichoota dhukkubaa kan akka raammoo garaachaatiif ta'u qorichoota kennaman ni kennine tajaajila yaalaa guyyaa tokko guutuu kennine halkan kan achirraa galle jechuudha. Aanaa dirree magaalaa Meeggarraa gara buufata qubattoota Gololcha deemne. Gololchi lafa dhiyoo fagoo ta'uu isaati. Xinnoo ishee baay'ee kan nama jeequ ture. Uummanni sun baay'ee kan miidhamedha. Keessattuu gaafa nuti achi deemnu halkan sana roobni hamaa baay'ee guddaa ta'e waan roobeef iddoon qubattoonni kun qubatan immoo galoo yookiin lolaadhaaf saaxilamaa waan tureef balfa adda addaa bakka adda addaa irraa haasa'ee fidee qubattoota kanarra kan inni qubsiise. Kan nama gaddisiisu immoo qubattoonni kun manni isaan ijaaran egaa mana naannoo gammoojjiyyuu haa ta'u malee isaan kun amma immoo waan qubsiifamaniif callisanii mukuma qofa walitti hidhanii keessa ciisu. Jalaan immoo kallattiidhaan galoon sun galee midhaan nyaata isaan qaban wayyaa isaan qaban kan nama gaddisiisu ibidda qabsiistee nyaata daa'imaaf toshuuf gaafattu ibidda sanallee galoon jalaa kan dubartii dhaabsiidha kan nuti argine sun baay'ee. Nama jeeqaa tajaajilli nuti kennine kallattiidhaan dhukkuba adda addaa kana jennee qorichi kan tajaajilli gara nama 639 asirratti wajjira godina fayyaa Booranaas galateeffachuu barbaanna. Qorichoota nuti asii kan duraan seenne qarshii 250,000 binnee deemneen ala achitti qorichoota dabalataa nuu kennanii qorichoota adda addaa gosa adda addaa hedduudha kan fudhannee deemnee sana kennine sirrachu.
Guyyoota darban kana godina Boornaa fi kan Gujii bakkeewwan hongeen miidhaa turetti roobni roobuu jalqabuun dhaga'amee jira. Kun gama fayyaatiin of eeggannoo cimaa barbaachisaa jedhu Dr. Mulatan.
Amat ye fannon duran kan kennen gogin sarra. Ukkuman ke sattu ibiso taddatati darba baje tinjiratan yero gogin sa. Yero amammo ukkuman ilbiso taddatati darba baje jiru kan bira baje kan nama gabbisi suga. Loon bakkun indetti duani lafarati gatamani. Naromu ganon wanta sana hataayati deema. Ummanimmo bishan ma taawame ufukana kanin fayyadamaa jiru. Ke sattu waya ofini jattuudhaaf. Inni kunimmo ukkuboota daddarboodhaaf sirri saaxila.
Obbo Roobaa Dengee hoogganaa waajjira eegumsa fayyaa godina Booranaati. Bokkaan godinicha naannoo adda addaatti roobuun wal qabate of eeggannoo fayyaa uummataaf taasifamaa jira jedhan akkasitti himu.
Roobuu jalqabee jira iddoo bukkaatiin jirkaanaa wal qabate dhibeen gara kaasaa ka'uu danda'aan jedhu nuyi sodaan qabna. Haa ta'uuti immoo waqtiin taasisaa jiru tokkodhama manfichaatitti akka fayyadama taasisuu wal qabate. Kan caalaa miti bishaan dhugan kana yaa waaqaan roobee fi bishaan argatanii fedhanii bishaan haroo kana kanumatti akka hin dhuun akka qulqulleessan yoo qorichittiin qulqulleessan hin qabaannes danfisanii akka dhuguu danda'an onni adda adda qophiin taasisaa jira. Qorichi keessumatti emergeensi yookiin balaa isaatiif jennu kun nu barbaachisa. Biiroo keenya biiroo fayyaa Oromiyaafis qaama dhaabbata dhiyeessi qorichi federaalaa ibsaanis wal qabatee akka isaan nu deeggaran. Gaafachaa turre jirra duraanis waan nu deeggaraa turanii fi ammas nu deeggaran jennee abdii qabna.
Gaamboo Keeniyaatii fi Itoophiyaatti namni dhibee koleeraan qabamee ture yaala fayyaa argatee fayyuu kan dubbatan Obbo Roobaa Dengee ammas ogeeyyiin fayyaa bakkaa bakkatti bobba'anii hordoffii barbaachisu akka taasisaa jiran hojjechaa jirra jechuun dubbatu. Miseensi garee waldaa ogeeyyii fayyaa Oromiyaa Dr. Mul'ataa Baqfannee Wayyeessaa waldaa Nakkiimota Oromiyaa waldaa ogeeyyii fayyaa Oromiyaa Idilee Addunyaa Yuunaayitid Isteetsi jirurraa tumsa argataa akka jiru himanii ammallee torbee muraasa booda deebi'anii Booranitti maluudhaan tumsa dabalataa kennuuf akka karoora qaban ifoomsanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shawaabaa Adaamaarraa.
Kun sagalee Ameerikaati.
Mootummaan naannoo Oromiyaa dhiyeenya kana godina haaraa Boorana ba'aa jedhu uumuudhaaf murteessuu isaatiin walqabatee mormiin ka'uun isaa gabaasamaa jira. Akkuma kanaan abbootiin gadaatii fi jaarsoliin biyyaa Baalee maddi walaabuu seenaadhaan teessoo siinkoo mandoo waan ta'eef gara Booranaatti makamuu hin qabu jechuudhaan mormarii mootummaa naannoo Oromiyaatti iyyannoo dhiyeessaniiru. Gabaasni Tsahaayi Daamxoo waa'ee kanaa nutti hima. Waliin haa dhaggeeffannu.
Naannoo Oromiyaa godina Baaleetti maanguddoonnii fi abbootiin gadaa siikoomandoo mootummaan naannoo Oromiyaa godina Boorana Bahaa gurmeessuuf jecha aanaalee madda walaabuu Harannaa Bulluqii fi Obarsoo Boorana Bahaatti dabaluun isaa akka isaan mufachiise sagalee Ameerikaatiif ibsaniiru. Akka abbaan gadaa baantaa tooree jedhanitti maddi walaabuu bakka argama Odaa Roobaati jechuun sababatti Boorana Bahaatti akka hin dabalamneef mormanis ibsaniiru. Maddi walaabuu bakka dhaloota jeneraal Waaqoo Guutuu fi gootota biroo qabsoo Oromoo keessatti gumaacha guddaa godhanii fi bakka lafeen isaanii ammallee itti boqote waan ta'eef mallattoo godina Baaleetii kan jedhan ammoo jaarsolii biyyaa keessaa tokko ta'uu kan himan Obbo Jibriil Mahammed dha.
Waa'ee maddi walaabuu amma Oromoo kaan jalatti bultee Oromoo kaan jalatti bultee miti mormiin jiru Oromoo Oromoodhaa rakkoo hin jiru dachiin ta'een dhaabbillee lafuma gurguruu deemtu akka biyyaatti biyya namni maruu dhuunfaa qaba. Ka'ee immoo namni adda qaba. Ka'een kama abbaati manni kama abbaati. Maddi walaabuu ta'u Oromoo hundaati Oromoo hundaa taasullee haa ta'uu iddoon dhaloota jeneraal Waaqoo Guutuu Aliyyi Cirrii jarri kun iddoon dhaloota isaanii achi ta'ee ka'umsi qabsullee achi ta'ee dabalataan ammatti lafee isaaniillee bakka itti qabaraman. Illee achi kiisan Waaqoo Guutuu achitti argama. Kanaafuyyuu handhuurri maqaan Baalee qabsoon qabsaa'ota Baalee warra xiqqoo mandoo qabsoo oofaa ture keessatti waggoota 250 dabalatan keessatti maddi wala mu bakka guddaa qabdi. Ka'a kanaafi yoo as keessa gabaabu taate komandoo isaa buusumaan guutuutti seenaa keessaa qabuu danda'a.
Abbootiin gadaa fi maanguddoonni mootummaa federaalaa fi mootummaa naannootiif dhiyeessanii deebii eeggachaa akka jiran himaniiru. Torbaan tokkoon dura maanguddoonnii fi abbootiin gadaa Gujii akkasumas kan Gujii Bahaa waa'ee magaalaa Nagallee, Aanaa Libanii fi Gumii Iddellee godina Gujii irraa gara godina Boorana Bahaatti dabalaman ilaalchuudhaan mootummaa federaalaa fi naannootti iyyatanii turan. Haa ta'u malee deebiin gama mootummaatiin kennameef gurmaa'insi godina Boorana Bahaa kan duubatti hin deebine ta'uu akka ta'es maanguddoonni kunneen ibsanii turan. Maanguddoonni kunneen akka miidiyaaleedhaaf ibsa kennanitti deebii mootummaan kenneetti kan hin quufne ta'uu ibsanii turan. Torbaan darbe gara xumuraa ibsa kan kennan itti gaafataman biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa waa'ee gurmaa'insa godinaalee gaafatamanii deebittaa nu kennaniiru.
Oromiyaa Biheeraawwi Kilaayi Mangist yemalkaam astadaadarin xiyyaaqeewochin lamamallees ህዝብ የተደራሽነትን ማዕከል በማድረግ በተለያየ ጊዜ አደረጃጀቶችን ይፈጥራል።
ቡልቺሲ ሞቱማና ኖሮሚያ ረከቡልቺ ሰጋሪ ዴብሱፍ ከቀቡማው መታግዱ ገለጻ ተስፈቹን የሮገራገራ ጫሲፍ ፈመኒ ታሲሳ ናኖሮሚያ የሮዱርሶን ዴፈም ጉድናሊ ሰዴት ቆፈቱሬ ሰናምቡ ደደበላጥፊ አምስ ወንቲ ጉደሜ ከናወሊን ከወልቀበቱዳ ሞቱማን ጫሲፍም ረዴቢን ላሉን በርባች ሳደጀ የይተመኒ ጫሲፍም ሰከተው ረዴቢን ላሉ ፍርገቀባ ከራፍ ሙርቴሴ መሪያቺሱ መሪያቺሴ ሙርቴሱን ይንዳ ለማኑን ይንዳማ ኩን አንጎራ ወጪስቱ ሞቱማን አንኖት ይጭዳ
ጉራናለ ዲግዳ በረኩማ ለማፍቁደሽን ምን ማሪ ሞቱማን አንኖ ኦሮሚያ ጎዲነ ቦረና ባሃ ጎዲነ ናንቻ ዲግደም ይተኮፋታ እሴ ጉርሜሱሳ የሮ ኢፎምሴት ጎዲነ ባሌራ አና መደወላቡ ሐረና ቡሉቂፊ ኦቦርሶ ጎዲነ ቦረና ራሞ አና ሞያሌ መጋላ ሞያሌ ጉቺ ፎቻሌ ጉዲና ጉጂራ መጋላ ነገሌ ጉሚ እድልፍ አና ሊባን ወልት መኩን አከ ጉርሜስ በክሱንሳ ንያደተማ ትራቶኒ ጉዲና ጉጂፊ ጉዲና ባሌ ሞርቴ ከነ ሞርሙዳን ሰገሌ ኢሳን ደገሳ ካንቱራኒፊ ከሱማዩ ጉዲና ጉጂት ሳባ ሄሪራ ሞርሚ ታይሰሜን ልቡን ነማ ከንደርብ ነሞን ሄዱን ከንቃማ ሚደመን ቀበኝ በርበዳውፊ ነሞን ሄዱን ሲደሙሳኒ አቦቲን ገዳፍ ጃርሶሊን ጅራቶ ተበከቡዳን ቃሞቱ ማዱብሱፍ ፍንፍኔርፈን እጥሰኒ ትረን ጋባ ሰገለ አሜሪካቲ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ከነዶ ፋጅርተን ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖሮሞት
ቢቶቴ ሲዲ ደሚቶኮ አዱኛ ረቲ ጉያ ወለሎታዬ ያደተመ ጉያ ከነ ኢላልጂ ሱዳኒ ወለሌሶታ ኦሮሞ ለማወጂኒኒ ቱርኪታ ሲፍኔጅራ ኦቦ ዘላለመ በራ ሄልሲንኪ ፊንላንድራ ለታቀነ ያጋ ዳላስ ቴክሳስ ራ ሀሶፍ ሲፍኔ ያኒ ሳኒ ወልዱራ ዱባኒ እስኒፍ ዲያት ኦቦ ዘላለመ በራራ ጀልቀብና
ኔ ወለሎን ሰበ ኦሮሞ ከይሰቲ ሴና ከሚቀባ ሰምኖ ኦሮሞ አከሚት ኤሰኤሰቲ ጋርጋራማ ወለሎን
ወልመት ቀብኔ ወይላል ሰብኒ ኦሮሞ ወለሎዳኒ ሶቾ ወለሎዳን ጀታ ወለሎዳ ረፈካ ወለሎዳን ዋኑን ዱማ ኢፍሰ ጀቹ ደንዴኛ ማሊ ፍጅረኛ ሳከይሰት ሮሮተኡ ገመቾተኡ ገዳተኡ ዋንከነ ፈካታን ሁንዱማ አባዩዋ ተው ቆሳዩዋ ተው ወለሎዳን ኢፍስ ጌረር ሰከኛ ከይሳፈ ከኛው ሁዳን ጌረር ቆሞዱ ምሳሌ ገረ ዱአፍሪሞ ሸኒ ቲራም ወዱ ኤርማቱ ጅራ ወዱ አዝማሪቱ ጅራ ወዱ በከቆናቱ ጅራ ወዱ አጄቻቱ ጅራ ወዱ ኢጆለኒት ወልቆጮስቱ ጅራ ኢጆለን አብደብረቴ ሰኒሸኒት ኢቦቲን ተበተ ዴቢ ኢቦቦዴ እንትያኑሱን ከነኒ ኢብሰም ወለሎዳን ከናፊ ሰብኒ ኦሮሞ ጅረኝም ትሳኩመ ጅሩት ወለሎዳን ጀቹ ደንደኛ አመሙ አርቱ መሳኤ ጋ ጫራን አከሲ ኩን ጠለተ ያስ ጫራኒ አፋኑ ፊቲም በሩ አፋኑ ፊቲም ዱበቹ አፋኑ ፊቲም ወረደዳ ወጀቹን ጀልቀበሚያስ በከ ኤባቲ በከ ዱቢቲ በከ ሰብኒ ወልገውቲ ወለሎን አዳተ ጫላሩ መሳኤ ጆልት ትነው የደው ለመጉዳን ጀቱ ወንትሱን ጋፈ ፉተይን ማፋንሳ ቲንገን ጫራኒ ቲንገርጋም ጋፈ አርጋሙ ወለሎን ኩኒ ኢዶ ጉዳ አርገቻ ኡፌ ለተፈቃት
አጥሩጋ አመይሮኬ ሰንንቀባዱ ጉያ ሐራ ካናድራቲ ኡፍተኒ አፋንዱ ዋን ጋዲሽን ንይፍኑ ማላርካ ቀብዱ ሜወለሎ ጉያ ሐራ ቲፍተው
ቶሌ ወለሎ ቱመረተን በረሰ ተኮ erga albert kamu kan jiru tokko yokan albert kamas beka yokani ogesa yokani maragesa yokan mari ages di faransay ture erga sa jede kanin barresi tokko tujira akaz jede dubbi fam adunya kaqama adunya jeqama adunyan barco ko jireny fuggiso sitio bitache elaya obolet elaya obolesso filmati wasadi yokan dagay gamad yokan ari gad jireny cokko te yero sirakisu walama mallisa kan gochu dandes yokan kaman jirenya esu funyo butatani mukato frarasu duani obafat gidira ramfat yokan anisa ofgan of amanu isani weti aman dandeti wakacha kalbi dan gunun ofitti bonu na fe anguer gisam bon of shaku of balfo yelale yelalu tebena teben kere ofi abaru boni mankararu kan of kesat isu umna sa ala farsu parlamanu hin fadu ila ya ilmana ya of kesa bani of kesa lalani of simachuwaya bal mala basati fo malif of ajesu ugati addambu ugan wal kallatesu kalbi of tasgabesu kireen hireen abu jireen hika hinkabu kireke abdat ikatti ummat jireen ammaf asif wa mala malachu si an of kopesa sammo fi amanachu kireen yo hatu of tes kire ofimi effachu damma arrab sifachu kireen yo ajo of tes kayatti ulachu ajawa urgesu abbatu murtesa abbatu qajelcha abbatu jellisa abbatu ufajesa abbatu ufayisa humni alan ufu bar humni sumakesa atinama walaba walaba dabatta mafaka jiratu situ bhai kayefata udun fajirenya situ furga fata of dagatten tain ubadu damaki adunya chokko kana mormiti haqaqi akkanni qajeluf kodake waraki
walalesa lata kanai
walalo jechuni arti jechuda arti kesayu isa bakka gudda qabu bakka olana isa qabu jechuda walalon jiru jirenya ummata tokko kesetti bae murtesada walalodan gaddake ibsatta walalodan gamachu ke ibsatta walalodan kawallole ararsita walalodan gota ke farsita walalodan wallala ke jabesita beka ke umnatata walalodan dina ke lolta walalodani daimalle sosobde rafista walumagalatti barbachi summa walalo juru jirenya awasa tokko ke setti bakka olana qaba sabatokko walalo ala yadunun dandamu sabatokko walalon ala enyumma sa ipsunu indandamu walalon bae barbachi sawante jiruuf jireenya hawaasa tokko keessatti bakka guddaa kan qabu waan ta'eef guyyaan akkasii walaloo barbaachise jedhee yaada.
Baay'ee gaariidha. Ulfaadhu egaa yeroo keessa jala fudhachuu hin barbaadu. Egaa dhufte immoo afaan duwwaa akkati deebitu si hin barbaadu. Walaloo guyyaanuma kana sababeeffachuudhaan egaa mi'a walaloo tokko hordoftoota keenyatti dhageessuu dandeessa?
Dhaggeeffattootaaf walaloo gabaabduu maaliif torbee teesse jettu affeeruun barbaada. Takka xannee jetta takka immoo raatoftu yommuu lubbuun jiru tola koonaa sooftu takka waa'ee cinaachaa takka waa'ee dugdaa anaan ciree nyaatta anaan buna dugdaa dhukkuba koo dhimta otuun jiru fayyaa hawwiin kan koo gaara hawwiin kan kallayyaa kan ittiin na waamtu maqaa sagal qabda anaa bishaan dhabee dheebuudhaan goggoge machii koo lallabda hidhii natti nyaatta mataa natti baatta irraa siqaa jetta akka dhibee kolfaa cabni koo siif fayyaa gaddi koo siif kolfa gaafa lubbuun jiru damma koo hadheessita tola koo ammeessita hinbeekneen kakatta gabaana dhaqatta marrumaan koo urtaa gogaa koo gurgurta gaafa lubbuun darbee dacheerraa godaanu wayyoo imimmaan kee ingitu lolaanu garraamii koo jettee biyya dhageessifta maqaa koo ol kaaftee tulluun nageessifta ani bade maaloo haadho akkamsiif ta'uu bakka ati hin jirre jiraachuu hin danda'u jettee naaf iyyita sagalee qaraqtee lafarra foqooqxaa marrumaan qabattee erga du'ee sokkee maaf dhamaata jaalu anoo sin dhaga'u anoo sin ilaalu du'a naaf hawwitee duunaan boossee cobdaa eenyuun gowwoomsita waaqa boona sobdaa otuun lubbuun jiru mana koo jibbitee abiddatti keesse ani du'ee bannaan bakka awwaala koo maaliif torbee teesse.
Naannoo Beenshaangul Gumuz keessatti hooggantoonni fi miseensonni warraaqa dimokiraatawaa uummata Gumuz yookaan Guhudiin 377 olii mana hidhaatii hiikamuu isaanii paartichi beeksisee jira. Haaluma walfakkaatuun warraaqsi bilisummaa uummata Beenshaangul gama isaatiin Ogantoni fi misensoni isa torbatamni mana idati ikamusani ibsera. Commissioner in policy na nicha misensoni fi ogantoni abilesia zagana ifamani hikamani rujechurani sagale amerikati himanijuru. Na kormalka gabasa kana badinangaba.
Ratham party wa raksa demokrata ummeta gumus guden obograin gudeta na nubini sangul gumus keset misensota fi gegestota isani idamani trankesa ibasa dif torbatama ulkantan hidati get ifamu isani sagale amerikati manijuru.
Himatni
namuta ibafri jatani sadia kad danjati, podefano nugetri, sanki saso satinamutne furtami jahi kamaniru, sanki sanamutne furukanshan, tana mumisensota korigi dugali sakinya, natakaritiamu kaninigat ifamuzaman ibasadi kesa ibalama furatorbagat ifamaniru, ulumagala namutnigat ifaman ibasadi turbatami sadetu, jachundubatan.
Halumul fakatun, ajajan, waraksabisuma umetabini shangu. Obbo Abdul Wahab Mahdi geggeessitootaaf miseensota isaani torbaatama ta'an hidhaatii gadhiifamu isaanii dubbatan.
Salaam simiminnet fanta yetaasire sowwochu indifattullin.
Akkaatuma waliigaltee nagaa taasifameen namoota hidhaman nuufii kaniiru. Hanga ammaatti asoosaatti namootni torbaatama ta'an hiikamaniiru. Warri hiikame maatii isaaniitti makamuun misooma naannichaa keessatti sirmaachuufi kan gadhiifaman jedhan.
Komishinarri poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz Haaruun Umar akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2015 baatii onkoloolessaaf mudde keessa humnoota naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti hidhatanii socho'an kanneen wajjin waliigalteen nagaa erga mallatteeffamee booda miseensotnii fi geggeessitootni isaanii
dhiifamaa fi
araaraan akka gadhiisaman waliigalamee gadhiisamaniiru jedhu.
Guudeenis
ta'e beenan irraa namootni hidhamanii turan akkaatuma waliigaltee nagaa mallattaa'een hiikamanii jiru. Walumaa faana gadhiisaman kan guudeen 300 ol yommuu hiikaman odeeffannoo guyyaa sadii duraan beenan keessaas namoonni 50 ol hiikamanii jiru. Namootni kunneen kana booda akkuma lammii kamiitti ilaalama jechuun dubbatan.
Haa ta'u malee naannicha keessatti godinaalee asoosaa kaamaashiif Matakal keessatti ammallee kanneen hin gadhiifamin jiran jiru jechuudhaan kan geggeessitootni paartilee siyaasaa mormituu kunneen dhiyeessaniif koomishinarichi himannaa kana simachuu isaanii dubbachuudhaan kanneen hafan haala isaan ittiin hiikaman irratti qaamolee haqaa wajjin hojjetaa jiraa jechuun dubbatanii jiru. Hidhattootni guudeeniif beenan bara kana keessa mootummaa naannichaa wajjin waliigaltee nagaa mallatteessuudhaan kan seenan yommuu ta'u hooggantootni isaanii nagaaf misoomee irratti mootummaa naannichaa wajjin akka hojjetaa jiran beeksisuun isaanii ni yaadatama. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti waggoota afran darban keessatti haliillaawwan raawwatamaa turaniin namootni hedduun ajjeesamu kanneen 1,000 lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqa'uu fi mootummaan namoota kanneen gara qe'ee isaaniitti deebisaa jiraachuu isaa ibsuu isaa kanaan dura gabaasuun keenyas ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa nama namnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufa. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee buutu isinitti agarsiisa.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti biiroon gargaarsa namoomaa yookaan OCHAan ammas dhiibbaa hongee kibba Itoophiyaa godina Gujii Lixaatti hanqina nyaataatii fi bishaanii uumaa jiraachuun isaa akka isa yaaddessu ibseera. Biiroon kun ibsa aaraa torban kana baaseen ammas jiraattonni godinichaa 42 ta'anii gargaarsa atattamaa barbaadu jedheera. Jiraattonni godina Gujiis gargaarsa atattamaa akka barbaadan VOA'tti himanii jiru. Gabaasa kanas galmoo daawwitutu argaa qaba.
Jarmaan mootummootaatti biiroon gargaarsa namoomaa haala hongee kibba Itoophiyaa fi gargaarsa dhiyaataa jiru laalchisee har'a ibsa baasee jira. Kanaanis keessuma haalli godina Gujii Lixaa xiyyeeffannoo akka barbaachisu akeekee amma jiraattonni godinichaa 1,700 ol ta'an gargaarsa midhaan nyaataa kan barbaadan ta'uu eeree jira. Warreen kana keessaa namni 1,400 fi 1,690 hin guunne marsaa 5ffaa darbe kanaanii gargaarsa argataniiru kan jedhe OCHAan ammas qaawwi dhiyeessa gargaarsa godinicha keessa jiru xiyyeeffannoo barbaachisaa jedhe jira.
jira olchan roba de nyakana nanu sanet robi ordo fisi matin kunna multo ta kuma shanti mile maul tawoda fisanya kafedan amas na monni kuma dibasaddeti olifi horim mana milion to kutuka afriol esab shanu gati atatama fedu jede sababa anke na konkolata wambi sande debisanisi feda kana kutuna kende ndamne le ifsa kesati kae jira jira toni gudina gudis akasuma ungena nu cheke satmu de tejiru akai sami da jiru da kandubatan jira tana na goro dola makani sana kayer mo mfeni toko akas jiru
o man ka ala goro de akas jira to fi kai de jira le jira to rafo le na talan ba ye ni da majira rodi wogga shale sultana ronne o mat ko ni mo si fate bila fakkaga hori sa woggo ta ma bonni rodi rodi kra ke satti hori sa ba ye di ma tejira hori hada likin kan le radi e o mat sunde na sa tane bukai na no magala har kan le jira to fada le jira kala challa don tini rakon la jas kala fala jira kala ra fakate ummati mo be la hamas sat la me wanya to qabu networking qabu akasuma mo ifsan qabu bishal wonne da mun jiru nan don gammo ji mo to mali kala to ko kan de garta ke leo ta elle rakon ummata kala ma tunna me jiru ni kawli mada le ta usha to manna na goro do la ke fejra
jira tan gure na guji kan amas makan sane kayer mo impene tokko halli gure de chati fi honge mu de te jiru ulfata da jiru
yani ana goro do la ganda garmadu sirba o malle ni wargar son ni hulleni nama mate kurani wan mate la mate kenani hullena go wai tin kemini ti yechu o ma gargar ti hal fan jiru hullen garbe garbe ti male wonni hulle woni ro la tamawan ni jirre fi o ma ku gargar ti ni wan nam dubato me tira kon do nama ti jirti yechu ani ma jo le kudan kaba ana tara mana fiya wulin kudan man te na yechu makka rakkin ma kana jira na kawata kina jira ta jira ta wanta yechu woni tin jira no kana manu kuma ta kiya ti gargar ti hulle garbe du hulle na mala man arga dai ku ka kamale bai rakki sa da go wani arta kini gargar shi ku ne to ko fa u mata buka yi gadane gama motu matu ni gargar shi ya ta turera gargar shi ni mo rako u mata kana ku ni jahan u mata kun amma kana kana ti mani da tin ni da ta u mata gara kuma ibala matu ya tu ka ba san ke sha mo gargar tin gargar sargata ru na no na ma kuma ja san den tan ne kana raka ta shi mo u mata ka kale sa kar kabu kada na kabu kalon kabu izin kale e kabu kullan kabu an ce in din din da gata barba
ipsa sarra ke satto ochan onge ki boro me aboro na timudete biron busa gono fa oro me wajrale federala fi jarmale na mo makan kin de suni sagantatum sagar gar sa je sagalis basu erejra kananis na mota kuma dibba sadde gargaru akakaru fa me kana ere ipsi kuni ore mana kuma dibba to kofi kuma sadde tamawlisi sagantadu makanan da kabuf busi gono fa oro me sagante fachulle erejra koren kin de saadatum sakana ordo fu magala ya ballot ka unda ejru yotaw kana ke 36 ocha fi commissioniti sabala ethiopia ra walo dan tum sigurran lalla ka sai kan na majiru hordo fa majira jade jira ipsi ocha boranatti denya kamale dun fa da balate gargar siku sagu sadia chun fo yous amma garu kesu magam bishan nugati tini manem barnota table fayafi bakewan kubanna bukato ta kesatti hankini kusa bishani fi korsa bishanitti qulle fa mulle akajiru ipsi jira dabales nanno kanatti romni ganna robu wanan sefi konna bulto to kurni chafille sanyi milane fitawon natatama akabarbachisu jarma motum mota ipsisa kesatti erejra gabas sagale amerika kalmo david
guyan bishani adunya barana inni barana jechuuda gubitote sadig damilama yadatame olera guya kana ilal kesudani gabasa maddi oduro itersikindese tigiste sinifdesiti
abanni motum mota gamtomani guyan kun guyara ko bishani tifi qulqullina nanno hikuf jijiramaf safisani tojennu tau qaba jeda rakin bishani guddina ka adunyatti gama hundan hawamu midan jeduda batichi ibe wana dadati kase amma belat walqitumma korniati amma hoji umu barnota amma industriya kasumas imma nagenya fi tasgabiratti iba akakabus ibse karabiratin galma misoma itifufinsa qabu sdg jedamu an marsa jaffa barakuma namafi kudashan gegge famiratti wadan galame namni hundi barakuma namafi soddumatti bishan gahada fi qulqulina nanno akkargatu kuchu anjedu ture hata umale adunyan yero makana akkamale dandi sanira fagojir namoni biliona lakka woman ijolen mannen barnota jiran mannen daldala wirtu wan egum safayya qonnan bultoni fi warshalen lakof san qabde mirkina moma bishan argachuuti fi qulqullinni qaban ammalle mutamu wan dadabef halike sajiran hamma tada jedada abanni mutumu tagamto mani
Radion Sagale America Sagantan Afan Oromo Galgala Kesa Saati Lama Kulakka Jalkabe Hanga Saati Saditti Sambata Fi Dilbata Qopi Satellite Ane Dabarsu Kanarra Kanumarra Wata Kanisin Kesumme Sature An Bafkadu Morodati Qopi Kenya Boritini Amma Walitti Debinutti Nagatti Bula